no need it, no. Two shots, oh yeah. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina osu.
Shati ya kemaya, kwa nina osu.
Mtangaji malaya, roo inaba usu. Nini omekusa papaya na mwakau. Lazima wachuchume, uringia chakike. Chakike, uringia chakike. Chakike, 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 chakike,